bakunzi b'ijwi rya Amerika ndabasuhuje aho muri hose muri kumwe nanjye Etienne Karekezi hano i Washington. Ikiganiro muri sanga uyu munsi kirakomereza kuri kudeta yabaye mu Rwanda yakuyeho Repubulika ya mbere isimbuza iya kabiri. Tugeze ku gice cya gatanu tugerageza gusobanuza neza ibyabaye amayobera mu mateka y'u Rwanda. Ibyo birimo kudeta nyirizina, ibyayikurikiye, abayigizemo uruhare, n'aho bamwe mu banyapolitiki bazimiki. Ese ibyo byose biva uwari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana yarabizi? Icyo tugamije mu biganiro byose tubagezaho byagiye bifata isura yindi uko bikurikirana no kubagezaho amateka ataboretse. Burya amateka aboretse arateranya, ntiyubaka, ntiyunga Abanyarwanda n'igihugu cyabo. Dutekereza ko n'uwaba gikomeza kuboreka amateka abigambiriye, turavuga muri iki gihe tugezemo, arubakira ku gusenya, ntacyo afashaho Abanyarwanda kuko kera kabaye abariraye bazarwana. Ibi tubagezaho mu ntangiriro, ariko kandi tunabashimira mwese aho muri igihe mukigirira n'inkunga y'ibitekerezo mu gutera umunsi ku wundi. Nanone nsabe umunyamakuru wacu Denise Nshimiyimana akomeze abagezaho ikiganiro kuri kudeta.
Urakoze cyane Etienne Karekezi, mbahaye ikaze mwese mukurikiranira hirya no hino ku isi ijwi rya Amerika. Dukomeje ibiganiro byacu ku mateka yanditswe n'ihiriko ry'ubutegetsi mu Rwanda muri 1973. Muri kino kiganiro turumva ubuhamya bw'umubyeyi wapfakaye akiri muto. Turumva kandi Andreas Batware uvugwa ko ari we wa mbere wabwiye Perezida Juvenal Habyarimana ko hari abantu bicaye mu Rwabayanga mu karere ka Bugesera. Turumva kandi ubuhamya bw'uwahigereye. Ndetse n'andi makuru mashya y'ahandi bajugunye mu kaguhe hafi y'ikigo cya gisirikare cya Bigogwe. Ikibazo mwese mwibaza, Perezida Habyarimana yaba yarabimenyaga?
Ninde wishe abanyapolitike wabo muri gitaramo? Yewe asaba abantu barabanyica ndatarakanye monsieur perezida bakurikiranye abantu, ntabwo uza barishe? Arambwira ati ntabwo mbwiza atari ko ntiyaboneka kugaragara ko bahari. Ibyo rero byose ni njyewe uko mbibona bishwe na Leta.
Izo nizo ngingo nkuru z'iki kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Iyo ndi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Jende mkisagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Dutangiye iki kiganiro twakira umutegarugori n'abagweranye Eshe yabuze umugabo we Hodari Alip wari umuyobozi mukuru ushinzwe ubutegetsi n'imibereho myiza y'abaturage muri presidence. Kudetiva Anyeshe Hodari n'abagwera yari wabimuyunzwe mu cyahoze ari prefecture ya Gitarama. Mwatubwira uko umugabo wanyu Bwana Hodari Alipe yafashwe ku itariki ya kane z'ukwezi kwa 2023.
Nari nagiye iwacu navyumvise kuri radio bisanshibira rero ikiganiro cyangwa baramutwaye ntabwo twongeye kuvugana nawe ntacyo nakubwiye.
None icyo gihe mwakoraga hehe mwebwe?
Nawe nakoraga muri Minifadeco, Ministère de la Famille et du Développement Communautaire.
Iyo yategekwaga nande icyo gihe?
Ubundi mwakora bwa mbere hari Shiramaka, hari Serubuga.
Serubuga niwe hategekaga?
Niwe wari umuyobozi kuko bari bafashe nyine kujya cyari yabaye ubwo basimburwa n'abasirikare nyine.
None uwo Colonel Serubuga wagutegekaga wigeze umubaza aho umugabo wawe yagiye irengero rye?
Ya yewe navuye ino navuye aho ndi iwacu kuwabo umugabo noneho ndasi icyo nakoze. Yewe nagiye kumubaza niba nzasubira ku kazi, hanyuma rero yahise bami bari bahubwo insicipandi nyirukana ubwo ametangira mu rugo buracanyura abana ndataha.
Wamubajije iby'akazi aho
nagiye kumubaza umva yebyo byabaye ntari Kigali. Umva yewe kutabaye ntari Kigali noneho nzagusubira rero nari naraje iwacu. Noneho njye kwa Serubuga nagiye ngiye kumubaza niba nzagaruka mu kazi we yampaye bari winyirukana ako kanya
ahita kwirukana.
Halo
wiyi ndabumva.
Yaranyandikiye ambwira ko ngo mbone n'uko ubaye inzu yabo.
Yego
ubwo rero kuko bari banyirukanye n'inzu yabo ni Kigali narari bahaye bahise banyirukana burundu ubwo nta kazi nongeye gusubiraho. Nasubiye ku kazi k'ubwo harimo muri 2009.
Icyo gihe cyose nta n'agafaranga k'imperekeza Serubuga yaguhaye, waragiye ubaho wenyine utunga abana wenyine?
Ariko ubwo yamperekeza Serahaye soko fadanga ni ibintu byoroshye bikomeye habe no kuduha ngo ikintu n'ikintu gikomeye cyane. Wakoraga muri kuriye arshibe, urumva kera habaga ibyo bita kabine. Igihe wakoraga muri kuriye arshibe ubwo nakoreraga Shiramaka, niwe wari Shiramaka asimburwa na Serubuga.
Ariko nyibutsa hari akantu numvise mwari muturanye no kwa Perezida Habyarimana, nibyo?
Cyane twari duturanye umwana we yishyizemo imikoni kwa kundi bajya imirenge hanyuma baza kunyaka amasherekero nyabakiriramo. Nari muto cyane gana Stevensenka naje nyamukiriramo umwana
arakira.
Nitwaga niba ari Jean Pierre, narabibagiwe imyaka ni myinshi. Twari duturanye cyane.
Nibyo.
Habyarimana yatoye ibyo iwacu hagati mu kwa Gasegu, nkaba ari twe dukurikira, ariko ntitwavugaga rumwe.
Ibyo bimaze kubabaho bigeze baba tabara, mwigeze mwumva bamenya agakuru kanyu, genda bavuga bati bari abantu
twabiciwe n'abapati nawo ntabwo tuzi urupfu rwabaga bapati nawo rumwe twashiriye mu mitima dusigara n'abana ari batoya, ariko twari abarezo barakuze turashaje twebwe turananiwe nta kundi.
Muri ababyeyi b'indashyikirwa mwakoze akazi gakomeye cyane
cyane, Imana yaradufashe. None se wowe umugabo yapfuye kuri 31 agenzuye mfite 25
abana urabarera urabakuze
imyaka itatu ndafite umwaka umwe.
Icyo gihe wari unakuriwe?
Ari mu nda ubu ni padi.
Imana imuha amahoro n'umugisha.
Ariko ubundi murashaka kugira ngo tuki?
Icyo dushaka kugeraho ni ukugira ngo nk'iyi myaka igeze kuri 47 wa mubyeyi we utarigeze uhabwa ijambo ngo uvuge akababaruka kuri ku mutima, ngo uvuge uko byakugendekeye, uvuge uko wareze abana wenyine, uko baguhambije riva bakakuvana ku kazi, ngo uvuge ubaze unabaza aho umugabo wawe yagiye. Ijwi rya Amerika ririfuza gufasha Abanyarwanda kumenya ukuri kugira ngo bubake u Rwanda ruri imbere. Kandi
ntacyo bizatanga biriya.
Icyo bizatanga mubyeyi ni uko
twabibabariye bihagije, tudafite n'umuntu udusangiza umubabaro wawe. waranyumva
ndabumva
twara babaye birenge cy'ukwemera ariko nakunda mugira mutwihorera twe twapfuye cyera twarangije
ntabwo nabona uko ngushimira kuba wemeye kuza gusangiza abumva iby'America umubabaro wanyuzemo kugira ngo bunze ko agahinda kawe atari wowe nyine ugafitanye n'abandi Madame nabagwera kimwe nabandi bapfakaje bagira kuri 60 n'impfubya 100 bamaze imyaka 77 bibaza aho babo bagiye kubera ko twabonye andi makuru mashya bitewe nuko ijwi rya America ryiyemeje gucukumbura ubudahwema n'ibyo twabasezeranije ntitwifuza ko hagira ugoreka amateka y'ibyabaye kuko amateka azaza yazabimubaza mu kiganiro giheruka twababwiye ye amakuru yabarasiwe mu rwabayanga reka nongere mbumvishe icyo Colonel Laurent Serubuga wari wungirije umuyobozi wa Etat Major yabivugagaho aratangira avuga uko yakiriye Lieutenant Simon Habyarimana uvugwa ko yari yoherejwe mu butumwa icyangugu
Lieutenant Habyarimana mbona araje amate ati mvuye icyangugu ati hari abantu munyandikikwa mpaye mutubabarize ino I Kigali ati kuko perezida y'icyangugu nta sekiriti ifite hanyuma chef d'état major yakohereje muri misiyo ntugomba kumukorera nibura raporo somere ibyo wakoze ugezeyo ikikuzanye n'igihe uzasubirirayo ni kugira ngo tumenye niba twagusimbura kuko za dosiye z'iwawe zigomba kutadindira ati ndabikora como le chef de bureau sur sujet de yakoraga raporo directement chef de état major ntabwo namubajije ngo ese warabikoze cyangwa niba bikoze ashize nka 3 semaines le président niho yambazaga tese Lieutenant Habyarimana yakubwiye ko abantu yavanye icyangugu yabajyanye mu Bugesera ntacyo yambwiye mu general ati se batware professeur batware ambwiye ko ngo yabishye akabajugunya mu rwabayanga
ukugira ngo impaka zishire reka twumve Andrea Sebatware wari prefe wa Kigali uko yamenye ko bishwe uko yababonye n'abategetsi yabibwiye Andrea Sebatware mbahaye ikaze kuri ibya America iyo nkuru yabo banyapolitiki bapfuye biciwe hafi ya rwabayanga ni mwebwe mwayimenye mbere muyigeza ku butegetsi bukuru mwatubwira muri make y'ukuntu mwayimenye
uko yabivuze ntabwo siko byagenze kuko se nari prefe I Kigali noneho niza kuza kubona raporo y'abagurwamiya burwamesi wa komine Gashora avuga ko hari abantu benshi bari mu rugo nubwo mbabwiye abasupero uko ari batatu bamareze mu bose barapfuye abo twari batwari kuri icyo gihe rero tujya kugorwa abayanga tujya kwareba efectivement dusangamo ibirango imwe ndetse n'indi zatangiye kuyikura ku buryo tushobora gusa n'icyasibye kubera ibintu bagiye bazugunyamo bagikunyamo noneho ariko abo bantu umubare bakigaragara n'imibiri yabo ni iki ariko ntabwo nakubwira ngo ukuntu bari bameze
ariko niba bakigaragara hari abo wamenyemo ku benshi mwari mwarakoranye wabibazi impamvu utabamenye ni uko bari batangiye guhinduka
muri bo nta n'umwe arashe kumenya kandi harimo abanyemugwe ko inshuti zakuye zagiye rwose imusozi noneho Insekuzeje ubugeze Kigali nakoze raporo nabica ministre wa interieri ibuye ku mategeko ko byagenda kuva ku gihe cya Kayibana n'igihe cya Habyarimana iyo prefe akoze raporo kukigenda direkte kwa perezida noneho ubundi abanditse kujya bimeze noneho nta reaction nigeze mbona aya ari Habyarimana sinigeze ngura nabo ariyo ministre zo interieri nshinga bashyize Tongo iraporo maze kubikora nyibaje nyohereje ka sweet yigeze no kwishyizwaho kizi
Andreas Batware urashaka kumbwira ko wabonye abantu bapfuye mu rwabayanga ukorera raporo prezida wa Repubulika na ministeri w'ubutegetsi bw'igihugu abo bantu ntibigera bagusubiza
na reaction nta bantumije nta bantu kuri telefone ngo mbaze no
None se nimba bataragushubije bisobanuka gute ko Laurence Rubuga yavuga ko Perezida wa Repubulika yabimenye ari wowe ubimubwiye Hanyuma se Rubuga we ko yari chef d'état major kandi ibintu byabereye mu karere ke kandi bivugwa ko abo bantu barashwe n'umusirikare we nkuko yabyemeye ejo bundi kuki atagushatse ngo akubaze
telefone ari kumpamagara mu mutwe cyangwa se wansangiye mu biro nge neruka nko ya foro ne ntasitegizeho
noneho rero abo bantu umaze kumenya ko bishwe uwo muri raporo yawe atubwira muri make y'ikintu wandikiyemo perezida wumva cyangwa kikuri ku mutima wigeze umubwira uti babanyapolitiki babarasiye mu rwabayanga kujya mu kintu tukimenye
aho nari kubandi uregera amase nyanje kubwira ko kandi niko nyine yawe abanyapolitiki witwa vrai politicien w'igitarama nari muzi ariko bitari gushishoza cyangwa iki ari nabo bavuga ko turi twara turi kumwe twagomba kwamenyera leta nta je repete nta muntu n'umwe muri bo nigeze mbere
imirambo yose mwarayibonye cyangwa uko abivuga gihe yari mu rwabayi
shoboka twabonye iri hejuru twabonye abari hejuru ubundi ni nka burote abarega kamfurisiye bitangiye kunuka izo shoro zigira pete donc hari n'iyo ishiza kwizihiza hanze ya y'urukoroko yanga ubundi ufite burote y'ibango ubu bamwe bagiyemo abandi bari hejuru
wigeze utekereza ku mpamvu iyo raporo wakoze ku kintu nk'icyo ngicyo itigeze igira igisubizo
ntabwo nabyibajeho cyane ko ngenda ko muri reaction tumwe nabonye ubwo nta reaction yabaye ni ukuvuga ko bo baba bari okura cyora si cyo hasi ngo nigeze ko ngo babizi kuko iyo bagiye batabimenya
bari kukubaza
bari kumbaza cyangwa se bakajya kuba cyangwa se nda bagiye kureba simbizi bagiye kureba batambwiye sinamenye ko bagezeyo kandi ahantu hadatuwe ku buryo abantu bahageze uretse hazare yaba nko kugurwa cyangwa umukozi n'umuhanga akanyura ariko nta ni kure y'abaturage bari bahari ni kure y'abaturage bari batu ku buryo n'ababatizo mbunda nta muntu wazumva byahera mu kirere gusa ndabona nka isole aragaragara ntabwo hari hatuwe
Bwana Sebatware nyuma y'iyi myaka yose umaze kumva yuko hari abanyapolitiki baguye mu rwabayanga ugasubiza amaso inyuma ukavuga uti wasanga hahandi nagiye ariho hajugunywe bamwe mu bo twakoranye icyo kintu wagitekerezagaho wumvaga umeze ute
njyewe uko uzi ko narakigara bizi binteguru zagendera zivuga mu legiriro zavuga ko kuba bishyuye mu ipizo ntabwo nigeze numva bavuga ko hari abapolisi baje mu Bugesera ntabwo nigeze mbyumva rwose ahubwo ni buri witwa musare ariko nyedezibigire bo bavuga ko urabona hari igihe hari iby'amabandi nigeze ku
ibyo by'amabandi nibyo se Rubuga nawe yavuze ariko tuza gusanga
ibyo by'amabandi hari amabandi yigeze gusa naho yahagurukiye nomba yokeraga mu bihugu bitatu mu Rwanda muri Congo no mu Bugande kandi akabatabikasiyo abo rero prinsipo hari uwitwa Rutare we bamurasiye mu gace ka ko ku murindi hari urabona na wawundi bakundaga amabandi yagendaga acunga mu ngorofani rutebisi uwo rero nawe ni icyo gihe yamuganya agomba kuba ari icyo gihe bamukurikiye sinzi
Nawe urashaka kumbwira nka se rubuga ibyo yambwiye yabanje kumbwira mbwira ko abo bantu baramabandi
ikewe amabandi nzi n'umutware wabo muri cyo gihe cyangwa babaje kugiye bawutera gatarina urabona ndi mu bakamwe batera gatarina abanye Kigali hafi ya bose babaga umuntu yaga mu rugo zidata azi ko ni cyane ari gukoke abatu yandi dora dire cyangwa se muri prisi umubandi bise kumugaragara bakayivuga bakokota ashoboye kumufata ahubwo banze ko bashika baramurasa abapolisi n'uwurutasi ariko ibyo kuvuga rero ko abariya bivuga mu gisara ko ari amabandi ntawabimbi
kuba ari prefe wa Kigali kandi Kigali muri 1930 muri prison nkuru ya Kigali hari abanyapolitiki bahafungiwe hari abanyapolitiki waba waramenye ko bahafungiwe nk'umwe cyangwa babiri
oya ntabwo nziye kugenda isukura kuko ntabwo urabona nari maze kumenya ibyabaye ku bandi ntabwo nigeze kujya ku
wari umaze kumenya ibyabaye ku bandi ni ukuvuga iki
urabona bimwe bya bamuvoma babuza kujya gusura amapiso urabona uza
nkuru nziza
Ruziza kuzo kitwa tunaturanye ubwo se yamutekereje uko byamugendekere ariko rero uretse ko kumenya abari bafungiye ode pare mu abari bafungiye muri prison y'i Kigali nabo ni muri yari sekeze gusohoka yanditse n'imbaho
ntabwo bigeze bamenya abantu babo aho barengeye ntibamenya aho bahambwe n'abantu bagifite icyo kintu cy'intimba ku mutima kandi cyo tugamije no kugira ngo tubafashe guturuka kurutse imitima nicyo wababwira
ariko umuntu wabaye kuriya umwana warumeze neza akabuza kwibona ari mu kirere ari mu hanze nurese urese kwagize imana bakabara kuze ndetse bakabona yeze nuko biga abandi hari n'abataratoye kujya kwiga urese ku magambo gusa ikintu se nawe navuga ikiza cyose cyari gikwiye kubakorerwa bari bakwiye kugikorerwa nikihe koma sinizi ariko ubundi yari yifuza ko icyo bifuza babona gishobotse bari bakwiye kugihabwa
Andrea Sebatware ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya wahaye Ijwi ry'Amerika. Abatuye mu Bugesera muri ngenda hafi ya Gako na Rwabayanga bahageze abantu bakimara kujugunywa muri urwo rwobo basanze barebemba bacyambaye amasaha ku maboko bavuga ko batasaga n'amabandi Kasirida Mukamurigo yaratuye muri ako gace ikaze neza ku Ijwi ry'Amerika.
Urakoze cyane
none navugaga rero iby'abo bantu batawe mu rwobo rwo mu Rwabayanga nagira ngo mutubwire hari icyo mwabonye mwakunganira Sebatware byavuze n'abandi bagiye baduha ubutumwa ku bantu bahajugunywe
abo bantu navuga ko bajugunywe mu Rwabayanga batahanga mu Rwabayanga mbabona ndi muntu wari wacumbitse wacu yahamutse noneho abwira ababyeyi banjye ko abantu bo muri ako karere bafite ingorane ko hari abantu imirambo iri kureremba mu rwobo Rwabayanga noneho uwo munsi nagombaga kujya i Kigali ngiye niho nategeraga imodoka nsubira ku ishuri turagenda imodoka nateze y'ikamyoneti nizo twagendagamo icyo gihe abantu nibyo bintu bavugaga gusa noneho aho hantu kubera ko hari ahantu turistike abantu bari basanzwe bahagarara bakajya kureba ayo mazi ari ahantu mu mpinga y'umusozi twarahageze imodoka irahagarara abantu ahubwo bari kuvuga ngo ngo twumvise ko abantu bambaye amasaha reka wenda turebe ko twakwikorera bambaye amasaha bose bari muri iyo modoka turagenda aho hantu igihe nari nsanzwe ntazi noneho abantu hari mirambo ireremba ntabwo navuga ko impyisi yashoboraga kurya umuntu ariko wabonaga ko zagiye zigerageza ariko ubanza yikoze mu mazi arigira ikibazo iyo mirambo yari intact abantu bari bambaye n'amasaha bari bambaye amasaha agaragara ariko aratangiye kubyimba inda no mu maso tubona babyimbye sinzi niba wenda nk'umuntu wabaga waba ufite n'umuntu yari kumumenya ariko igihe tukiri aho abantu noneho bose ubona bagize ubwoba twumva imodoka twabyitaga kizunguzungu zimwe za
gisirikare
icyo gihe kizazakoreshwaga na polisi nasiyonali ariko yari yarabaye jandarmori izo iyo yindi yari zari zo muri serivisi de renseignema duhita tuva aho ngaho dusubira ku modoka noneho iyo modoka yindi ihita ikata ijyayo ubwo njye yaratekeraga ndavuga nti turapfuye turasize none ariko ubwo umushoferi nawe arihangana yatsa imodoka turakomeza turagenda aho hantu hari hakiri ishyamba nta bantu bari bahatuye noneho ngeze i Kigali ubwo ahantu nacumbikaga ni kwa musaza wanjye unduta nk'imyaka icumi ubwo ntangiye kuvuga inkuru bya bindi by'abana arankurura anjyana hirya muri koridoro aravuga ati ibyo bintu ntibongere kubivuga teke uraza kugira icyo umbwira nta wundi muntu uri kubyumva ntibongere nuko noneho ubwo ndicekera ndagiranye kumwe ndi kureba abana bari mu gikari ubwo nyuma musaza wanjye aza kumbwira ati biriya bintu ni ibintu bikomeye urabizi ko mperutse kugira interrogatoire kubera ko yari agifite ifoto ya perezida Kayibanda mu nzu noneho hari abantu bamureze noneho baza kubimubaza nawe ababwira ko ayifite nk'uko yayishyizemo ari perezida wa repubulika ko n'indi y'undi mu perezida izajya kuri urwo ruhande yarayihashyize muri saro ye z'abaperezida bombi zari zihari nyuma rero yaje kumbwira ko ari abantu bariya bafashwe muri za 73 bagomba kuba baricwe muri za gereza ahantu cyangwa se barabiciye aho hantu ubwo rero ibyo bintu nge narabibanye ariko nyuma maze kuba mukuru narabivugaga nyine ngo bariya abantu bo mu rwobo rwa Bayanga nshimishijwe ko rwose ubwo na minisitiri Sebatware yahageze igihe umuntu twaganiraga namubwiraga ko hari abantu bashobora kuba babizi neza nka hari abazungu bari batuye inemba hahoze ari somirwa hari abasirikare bari hariya igako n'abo bantu bo muri serivisi de renseignema ni uko icyo gihe yategekwaga na rezi ndakaba atagihari ariko afite abantu bakoranye bashobora kuba yakoresheje bakabohereza aho ngaho kuko aho nyuma uhereye uwo munsi twahanyuze bahise bahashyira bariyeri nta muntu wongeye kujya ajya gusura urwobo rwa Bayanga kugeza igihe njyewe nagiriye bwa nyuma mu Bugesera ni 1994 nta muntu wari wajyaga ku rwobo rwa Bayanga uwo muhanda bari barawushyizeho bariyeri barawufunze.
Urakoze cyane. Akabazo nshaka kukubaza nyemerere ngo usubize inyuma gatoya, wumvise ibiganiro bya mbere aho Colonel Serubuga yavugaga yuko abo baharasiye ngo yari amabandi, nubwo bwose n'amabandi atagomba kuraswa gutyo mu gihugu kigendera ku mategeko, ariko na Sebatware akavuga yuko bamubwiye yuko abo bantu baharasiye ari amabandi, ariko we akavuga ati wabyumvise ati amabandi tuzi yarasiwe ahanaha ayo ngayo yo mu Bugesera ntabwo tuyazi. Woko abonaga bari bambaye n'amasaha na mbere y'ukura na musaza wawe, wowe ibyo wiboneye umwana w'umukobwa mukuru ujya kwiga wararebye abo bantu bareremba ubona basa n'amabandi?
nta mabandi yatasiwe yigeze arasirwa aho hantu kubera ko icyo gihe urumva twari dutuye muri ngenda ntabwo ari kure cyane inkuru ziragenda uwo mugabo waraye iwacu yaravuye ku kusura undi data wacu warutuye muri Gashora nta masasu yari yigeze avugira muri ako karere muri icyo gihe ntabwo mpamya ko hari n'umuntu baharasiye ahubwo bazanye abantu bapfuye abo bantu rero icyo babise sinzi niba baranabicishije amasasu bashobora no kubicisha ikindi kintu kuko bari bambaye imyenda ukabona umuntu yambaye ishati itebeje isaha yambaye wenda barabambitse bararetse bambara imyenda yabo uko ntekereza bashyiramo mu ikamyo bashyiramo imyuka myinshi ndizi sinabihamya ariko ababishe bazi uko babishe ariko nta muntu nabonaga afite ikintu cy'igikomere kandi uko urwobo rungana urebye ukuntu bari aho hejuru ubona begeranye begeranye no munsi yabo hashobora kuba hari hari abandi ntabwo rero kuvuga ngo baraharasiwe nta masasu yavugiye mu Bugesera muri icyo gihe n'iyo yavuga bari kuba ari nk'abasirikare bitoza kandi iyo hagaba hari abasirikare bagiye mu myitozo byabaga bizwe abantu bo mu kigo babaga babizi n'abaturage babaga babizi
Kasirida Mukamurigo ndagushimiye cyane ubu butwari wagize bwo kugira ngo ushobore kudusangiza kuri ayo makuru adashimishije ariko ya ngombwa kugira ngo abumva ijwi rya Amerika aho bari hose babyumve urakoze cyane ndagushimiye
murakoze cyane namwe kumpa akakanya kandi ndagira ngo mbashimire umurimo mukora wo gushakira amakuru abantu mukagerageza kuvuga ukuri naho kuvunanye rwose Imana ibarinde ikomeze ibahe umugisha
umunsi mwiza murakoze cyane
Washington ijwi rya Amerika
bamwe muri mwe bumva ijwi rya Amerika mumaze kumva amakuru twabahaye ku turere abishwe bajugumwemo mwadusabye amakuru arambuye kuhitwa mu Kagohe reka nongere mbumvishe uko pote zigira nyirazo wigeze kuyobora icyahoze ari prefecture ya Ruhengeri ahavuga
simbizi niba hari ababigeze bahishingurwa Nyamagumba iteka nabo bajyanaga n'ibyo bakoraga babikoraga nijoro ziko numvise ko hari abantu bahambwa hitwa mu Kagohe ni mu ishyamba riri hagati urabona ikigo cy'abasirikari kiri mu Bigogwe
ndaruzi
ni hafi y'icyo kigo cy'abasirikari mu Bigogwe niyo babajyanaga ibyo byaje byaje kumenyekana nyine aho Rwanda bamenye ko abo bantu babishe aho bajyaga babajyana naho ngaho niho babiciraga ku Gisenyi sinzi aho ariho simbizi nk'uko nakubwiraga sinzi niba Perefe Nshunguye inka yaba hari ikintu yamenyesha no kubata
ubu yari prote zigira nyirazo bugeze kuyobora icyahuza ari prefecture ya Ruhengeri twashatse umuntu wakwemeza rwose ko ibyo zigira nyirazo avuga ari byo twabonye Major Pierre Claver Karangwa wigeze kuyobora gendarmerie yo mu Ruhengeri ndetse akaba yaranayoboye ibiro by'iperereza bya gisirikare muri Minisiteri y'Ingabo z'Igihugu Pierre Claver Karangwa ikaze ku ijwi ry'Amerika
Veniste kunumya mu kiganiro
none niki uzi ku Kagohe nawe wabwiwe yuko koko aho hantu hakingwa abantu
nibyo koko turutse mu Ruhengeri tugana ku Gisenyi ndi kumwe na Perezida Gerenge Nyirazo
ubwo hari ryari
ntabwo nibuka neza mezi yose ni muri za 86 gutyo kuko nawe mu Ruhengeri 88 tureze mu ijenda umanuka ugana mu Bigogwe yanyeretse ahantu hari bare akese iragatsi na bwo n'umusozi wa jenda ni n'ishyamba rya gishwati n'icyo biti kibaya mbese ubona bako ko kigabanya mbese jenda n'ishyamba rya gishwati aba abasirikare bo mu gogo nyine bigiraga kumasha
nuko gutungira gatoki ati ni hari ya
arambira ko mbese yuko le police bakera babashize ahongo agoje turarutse nyamanuka muri uvale kubahita mu kagoshi urumva nta kindi kibazo nyine nongeye kuko ni
ya buretse gato buretse gato munyuza aho ngaho mu kagohe arakubwiye ati dore aho abanyapolitiki bo muri 73 bahambwe wabu wigeze umubaza uti bahahambwe ryari ni bande bahahambwe
muri icyo gihe nyine tuvuga ntacyo namubaje ako kanya kuko nisije nyine najya nkunda kunyine kuvuga ukorera yuko nayo ntuye gitarama ahubwo nyuma niho naje kumubaza ndetse abandi bamubwiye aho baba aho bandi bahambye abantu mu kagohe bahahambwe bandi ambwira yuko atamenye abahambwe kubera ko ababajyanaga nijoro kandi ko ari abasirikare ati ababamenya nabo bajyanye kujya kubabajugunya
ntabwo wigeze umubaza abo bantu bari bafungiye muri iyo gereza ya Ruhengeri niba hari abari bafungiye ku Gisenyi bavanwaga mu Gisenyi bakajya guhambwa ahandi hari n'abavanwaga mu Ruhengeri bakajya guhambwa ku Gisenyi biraruhije neza kumenya wahambwe hehe na ryari ariko umenya abasirikare babajyanye wamenya nabo bajyanye
oya icyo kibazo nabo nakimubaje kandi ndi mu Ruhengeri ntabwo nigeze nshaka kugikoraho mbese akete kuko nabonaga nyine ari dosiye mbona itoroshye ubwo ari kuhakurikirana yazagira akazamya abasirikare bajyanye abari ubwo ibintu byatangiye kuvuga
ariko nubwo bwose wari umunyagitarama wari ubibwiwe n'umuntu w'umunyagisenyi nta turere twari tukirimo hagati yawe na zigira nyirazo no kubikubwira nuko ntiyigeze tekereza yuko uri umunyagitarama yari abikubwiye nk'umunyarwanda agira ngo byumve yenda agira ngo munabiganireho
oya nta kiganiro twakoze rwose kirambuye kuri icyo kibazo byagaragaye aho ngaho
ariko ubungubu iyo ushuje amaso inyuma ukabitekerezaho ndetse ukumva mbikubaza uyu munsi wumva ari ikintu gikwiye uko abo bana abo buzukuru abo bapfakazi bamenya aho abantu babo bashyinguwe
ni ikintu gikomeye cyane kuko nigize umwanya wabo gutakaza umubyeyi wawe agapfutazi aho wamuhambye ni ikintu gikomeye cyane yiba ubaje kubona aho yiba aho bamuhambye ukashyira akarabyo yibura waba ukoze ideye yawe nawe umutima n'umutima wawe nawe ukaba ugiye mu gitereko
wigeze wongera kuganira ndashaka kumenya icyo mwabiganiriyeho nyuma yabyo hari ikintu mugeze mubiganiraho ku buryo wabonaga ari ikintu avuga ati cyabaye kitagombaga kuba
nibyo nyuma yonyine mutangiye kuyizana kuri Ambasade Amerika twakivuganyeho nasanze rwose ndawe ambwira ko mwavuganye kandi bihagije kandi akavuga ko akubwiye nyine ibintu nyine uko yabibonye byose ntacyo aguhishe kandi numvaga nawe ari ikintu kimubabaje yifuza yuko iyo dosiye rwose yajya ahagaragara cyane cyane abarenganye bakarenganurwa
Pierre Kave Karangwa ndagushimiye cyane mbikwiye ku mutima gahoreho
bakagira Imana Veniste Imana igufashe
nibutse ko bamwe mu bavugwa ko bajugunywe mu ishyamba ryo mu kagohe babaga bakuwe muri gereza ya Gisenyi cyangwa se ya Ruhengeri nk'uko twabwiwe na Polinaire Bikorimana wigeze gushinjwa gushaka gukora kudeta mu 1980 ndetse akanabifungirwa hamwe na majorize Zinde icyo gihe Bikorimana yari kapiteni yatubwiye izina ry'umusirikare wabatwaraga avuga Nkuyahaga kubera ko iryo zina risangiwe n'abantu benshi tubisabwe n'imiryango ya bamwe muri bo twamusabye kugaruka akadusobanurira neza uwatwaraga izo mfungwa
Nkuyahaga wari muri promosiyo ya 12 akaba ari yarakomokaga muri Karago akaba ari musanzuri wa Habyarimana umugore witwaga Maria yavaga rimwe na madamu agatakanziga marizuma ntuyahaga no mari umugore bitavye imana uwo ntuyahaga rya mu information yayo kwigindege mu bubiriki we hago no muri promosiyo ya 12 naho uwo ntuyahaga uvuga wundi ukiriho no muri promosiyo ya 13 akabera kumukaga ku kibuye muri komine mabanza
urakoze cyane gukosora ndagushimiye bwana Pauline Bikorimana
Washington ijwi rya Amerika
mukomeje kumva ijwi rya Amerika abanyapolitiki bagera kuri 60 barafashwe barafungwa baricwa baburirwa irengero ubwo ni nyuma ya kudeta muri 73 mu gihugu gifite inzego z'ubutegetsi Juvenal Habyarimana ntakiriho ariko kuba batariho nibivuga ko yasize atavuze nashoboye kubona umwe mu baganiriye nawe kuri icyo kibazo cy'abanyapolitiki bi kwe uhereye kuri Perezida Kayibanda uwo ni Madame Karwera Mutwe Esperance wakoze muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga muri Presidence ya Repubulika muri Presidence y'Ishyaka rya MLND ndetse akaba yaranahagarariye ikinyamakuru Jeune Afrique mu gihe cy'imyaka igera kuri 30 muri Afurika yo hagati ye afite icyicaro i Kigali ndetse no muri Afurika y'Uburengerazuba afite icyicaro i Dakar muri Senegal Karwera Mutwe Esperance kaze neza ku ijwi rya Amerika
urakoze Venuste kumpa ikaze ndabashimiye
nkwakiriye uyu munsi nk'umushakashatsi ndasobanurira bumva ijwi rya Amerika umushakashatsi kubera yuko ni wowe wafashije cyane umwanditsi uzwi witwa Baudouin Paternostre de la Mérieux akaba yanditse igitabo kitwa Toute ma vie pour vous mes frères ubuzima bwanjye mbakorera mwebwe bavandimwe banjye ni igitabo yatuye Perezida Kayibanda yanditse ku mibereho no ku buzima bwe ukaba ari wowe wamufashije gukora ubushakashatsi kugira ngo ubigereho wifashishije abantu bari bazi Kayibanda benshi b'abanyapolitiki barimo na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Juvenal Habyarimana akaba yaravuzwe cyane muri kino kiganiro ikaba niyo mpamvu nifuza kukubaza mbese muri ubwo bushakashatsi bwawe kuna wamushyizemo ni iki wamubajije
nibanze cyane ku bantu bamenye Perezida Gregory Kayibanda mbaza abo bakoranye abaturanyi be sinashoboye kubaza abana be kuko kiyo niwe nibanzeho ntiyagize icyantangariza ariko abandi bose nabajije barenga 30 bagize icyo batangaza umbajije ikibazo nabajije Perezida Habyarimana ndagira ngo nkubwire ko nagiye mfite ubwoba njye kumwaka interview ngira ngo ntanansubiza arumaza ndese mwazemera kuba mubo nzabaza zerekeranye n'imibereho ya Perezida Habyarimana n'imibereho ya Perezida Gregory Kayibanda kubera ko mwakoranye kandi cyane cyane wamuvanye ku butegetsi mbona arambwira ati uzaza uyumva ndamuteguza n'icyo kiganiro kizamara amasaha abiri kandi nzagishyira kuri kasete ukuvuga nzagifata amajwi nzayafata ati nta kibazo noneho rero nireka nguhe umwumvo umusogongere w'ibibazo nzakubaza ninde wishe abanyapolitike bita wabo muri Gitarama ati yewe ati abo bantu barabanyicaye ndataraka nti monsieur le president bakwicanye abantu ntabwo uza babishe arambwira ati ntabwo biza ariko biraboneka ati baragaragara ko bahari izo ari zo zose ni njyewe uko mbibona bishwe na leta kuko ababishe bari bakoraga bagize urugomo mu rwego rw'imirimo bari bashinzwe abo bantu ngibishe bishwe n'ababarindaga ariko kandi nyakuwa president ibyo bintu mu mateka bizakubazwa
ibyo ngibyo warabimubwiye
ee nari mubwiye nti mu mateka bizabazwa umukuru w'igihugu kuko nta kuntu wazavuga ngo wari ubizi wari ufite za service za renseignement n'izindi za contre espionage n'ubundi buryo umuntu wese yigirira bwo kubona amakuru kuko twebwe ba Rwanda twagiye dushaka ayo makuru turayabona rero bizakubazwa arambwira ati nibyo atiri umunyapolitike ibyinshi bikugerekwa ku mutwe ari ibyo wakoze n'ibyo utakoze ati ku giti cyanjye ku mutima wanjye n'imbere y'Imana yo iducira urubanza ati ndakwemeza ko nta maraso y'abo banyapolitike mfite ku ntoki ikibazo cya kabiri nanwaje ntariko mu minsi yakurikiye ntibinatinze cyane mwabahaye leta yabahaye icyo twakwita impozamarira ubundi impozamarira mu rubanza bitanga kugira ngo nyine bahozahoze abababaye none ko mwatinze guhoza iriya miryango biki kandi gutanga impozamarira byerekana ko umuntu yaba yemeye n'icyaha rero njye uko nkora ugusesengura kwa politike ko leta y'u Rwanda yemeye gutanga impozamarira ku miryango yabo bishwe kuvuga ko mwemeye icyaha ati nibyo ntariko mwaratinze atariko gutinda biruta guhera ati kibi ni uko byari guhera ndongera mumaza ikindi kibazo ntese ko mwatanze impozamarira ubwo mukaba mwaremeye icyaha ko kiri kuri leta y'u Rwanda muyobora muzagira igihe cyo kuzasaba imbabazi muri rusange abantu bose bashobora kuba barabuze ababo muri iriya nkubiri arambwira ati kuri iki gihe simbibona ntabyo mfite nakubwira ngo bizaba iki gihe n'iki ariko ntabwo ari impossible uvuga ati birashoboka icyo kiganiro twakirangirije aho mubwira ko nzagaruka kuko yari umusogongero mubwira ko nzagaruka igihe azambwirira noneho nkamufata amajwi kuko ibyo yambwiraga ibyo ndakubwira narabyandikuraga mu rwego rwa stenography yanya bwa buryo bwo kwandika ibintu wihuta nayo nageze mu rugo ndongera ndabyandikura mbishyira ku mashini mbishyira muri archive zanjye malheureusement ntabwo nagize igihe cyo kujya kumufata amajwi ariko namubajije ko ibyo twavuganye yabinyemerera nubwo bitari biri kuri bitari bifashwe mu majwi kuko abandi bose nabafashe amajwi usibye abantu batatu ari Habyarimana n'abandi babiri ariko bazashaka wenda inyandiko zawo cyangwa imvugo zawo ibyo bavuze nabiba
ni ukuvuga yuko n'ibi ngibi uri mumbwira urabifite aho byanditse
ndabifite narabyandukuye nabyoherereje na paternostre de la mairie ibyo numva navuga kuri ubwo bushakashatsi nkubwiye uko perezida yabimbwiye nkaba ngira ngo nshyireho kitonderwa ntabwo hano mpagarariye umuryango wa perezida njyewe ni ku giti cyanjye ku byo numvise muri ubwo bushakashatsi bwakozwe dutegura inyandiko y'ubuzima n'imibereho ya perezida Grégoire Kayibanda
n'ubundi nagutumiye kugira ngo udufashe kumva kubera ko ibyo ngibyo ni ibintu byari bikenewe kubera ko abantu ntabwo bumva neza uko Habyarimana yamenye ibintu cyangwa atamenye ibintu ntibumvaga mbere y'uko tukumva muri kino kiganiro ukuntu umukuru w'igihugu atari kumenya ko ibintu birimo bibera mu gihugu kandi ari igihugu cye ubwo rero uje kutwongerera ariko uranyemerera nkubaze kubera yuko kimwe na bumva ijwi ry'Amerika hari akabazo mfite wigeze umubaza uko Kayibanda yabayeho irwerere wigeze umubaza uko Kayibanda abayeho ikavumu wigeze umubaza uko Kayibanda yapfuye n'uko yashyinguwe wigeze umubaza kuri icyo kintu
namubajije niba yaramenye urupfu rwa perezida Grégoire Kayibanda namaje nti nyakubaha perezida wamenye ute ko uwo wavanye ku butegetsi perezida Gerigo Kayibanda yitabye Imana. Arambwira ati umunsi yapfuyeho bambwiye ko yapfuye mu rukerera nabimenye mu gitondo mbibwiwe na Colonel Sagatwa ati niwe wantelefonye arabimbwira. Ese ntabwo washatse gushaka kumenya igihe baramushyingurira ngo nawe uje kuba wamushyingura. Ati nahise mpamagara Kavaruganda Joseph. Cyo gihe ndakeka Kavaruganda Joseph yari perezida wa cour constitutionnelle arubirinda iremezo ry'itegeko nshinga. Ati nabaje Kavaruganda niba nshobora kujya gushyingura perezida Gregory Kayibanda. Aransubiza ngo ne kujya gushyingura iyo mbwa. Oya ntiyavuze gushyingura ngo ntuje guhamba iyo mbwa. Mumbabarire ndabivuze ubundi mu biganiro nk'ibi hari n'ibigambo umuntu yavuga ati reka ne kubivuga.
Turi hano kugira ngo tuvuge ukuri, tumenye ukuri, twubake u Rwanda ziri kinyoma. Iyo tuza kuba turi kuri televiziyo twari gushyiraho twatuyungiro tubuza kubona ibintu bibi, ariko nkuko umuhungu abizi inzore yabivugaga agira ati twiteguye kwakira ibintu byose ariko tumenye ukuri. Ndibwira yuko ubu nanjye hano mpagarara ijwi rya Amerika twiteguye kumva ibintu nk'ibyo ngibyo ariko abanyarwanda bakamenya ukuri, bikoranywe icyubahiro ugomba uwo nyakwigendera. Komeza utubwire. Yarabyemeye ati yarabyemeye se najyayo?
Naramubaje nti hanyuma se ntiko numva iyo nama atari nziza kuki wayikurikiye? Yaguhaye zihe ngingo remezo zigaragara kugira ngo abe yakubuza kujya gushyingura uwahoze ari umukuru w'igihugu? Arambwira ati yarambwiye ngo Kavaruganda yabwiye Habyarimana ngo ndiriya ni umunyururu wakatiwe urwo gupfa hanyuma uza kumubabarira. Ubu none se wiyemeje ko buri munyururu wese uzajya upfa mu Rwanda uzajya ujya kumushyingura? Ariko Gregory Kayibanda ntabwo yari umunyururu usanzwe. Cya mbere na mbere ntiyari agifungiwe muri prison, yarafungishijwe ijisho iwe. Ubwo rero njye ntabwo namufata komanzirye prisonnier. Ntabwo byumvikana kuba utaragiye kumushyingura. Ati nagiriwe inama n'umuntu ushinzwe iby'amategeko nuko bizagenze. Ntese wewe ntugiyeho monsieur le president hari intumwa ikomeye ifite umwanya ugaragara muri leta y'u Rwanda waba warohereje kuguhagararira? Arambwira ati hagiyeyo Colonel Sagatwa. Ariko ntabwo ntisu kumusuzugura ariko nta reme yari afite mu butegetsi. Ni umwanditsi, ni umukarani wawe, ni ndumva igarade itari ihagije. Arambwira ubwo urumva nti urumva hari amakosa mukora rimwe na rimwe. Mbabariye nti nk'iryo ndabona barakugiriye inama mbi. Arambwira ati mu buzima nifo satandra tu, mu buzima witega byose. Ntabwo wakwitega ibyiza gusa, harimo n'ibibi bikorwa. Nuko byagenze. Arambaza ati tumaze kubaza abantu bangahe? Icyo gihe nari ngeze nko ku bantu 20 muri 30 nagombaga kubaza. Yifuza agira amatsiko yo kumenya ibibazo ngenda mbaza. Nabimubwira ko buri muntu mugenera ibize nkurikije uko nabo uko nzi uko nabwiwe cyangwa uko namenye imibanire ye na perezida Gregory Kayibanda. Mubwira ko bose ntababaza ibibazo bimwe. Umushoferi we witwa Ndindiri naragenda mubaza ni mbwira Kayibanda yari umuntu ki, umuvane mu gitondo umugeze nimugoroba? Abanyapolitike bafatanyije guhirika ingoma ya cyami bandikanye za manifeste, ya manifeste yise manifeste y'Abahutu, nabo nababajije uko bakoranye politiki. None wewe perezida narinje kukubaza wowe wamusimbuye umvanye ku butegetsi uko wanamubonye? Nanimoje n'ikibazo uko bakoranaga mbira ko yari umutegetsi mwiza urakara rimwe na rimwe byo birasanzwe ariko ko yari umutegetsi mwiza
muvugana hari akantu wabonye kakwereka koko uko Habyarimana yababajwe n'urupfu rwa Kayibanda
iyo umuntu aganira n'umuntu imbona nkubone umureba mu maso na urumunyamakuru hari ibisubizo ubona mu maso y'umuntu ukamubona niba kubeshye niba kubwiye igisubizo cyo kukwikiza niba kubwiye igisubizo cya diplomasi
naho ko nshaka hari mu maso umureba Habyarimana waraye hari cyo abona gati kwereka yuko ijya kubwira aribyo
mu maso ye Habyarimana iyo yarakaraga yakoraga muri cya gisuguri agisubiza inyuma iyo babaye nabwo yayihanaguraga ayasaga n'uwihanaguye mu maso naho arimo guhanaguramo agahinda ibyo narabibonye kandi ikindi kinyemeza koko yambwije ukuri ati yari umutegetsi mwiza nakundaga hari ibindi bintu yambwiye by'ubuzima busanzwe ko Kayibanda yicishaga bugufi ambwira ukuntu hagati y'aho Perezida Kayibanda yaturaga no n'abaturanyi be atashyiragamo za bariyeri ko yakinguraga ko iwe hagendwaga hari abari bafite n'ibyanzu banyuramo bajya kumusura cyangwa n'abanyuramo ajya kubasura ubwo rero bizirangiritse ko Habyarimana yari azi ubwiyoroshye bwa Perezida Kayibanda ikindi yambwiye ko hari n'umubikira wari mushikiwe ndakeka ni mama Godeli nawe yagiyeyo ubwo nkaba mvuze nti ubwo wenda nkaba ubwo nibyo ngiye mvuye nitekereje ntubwo yumvise ko umuryango we waruhari
mukanya wagira guti ntabwo naje muri kino kiganiro mpagarariye umuryango wa Habyarimana nibyo mvuga nibyanjye birandeba byavuye mu bushakashatsi bwanjye nako kongera uko kujya wewe ndabona ari nkaho bikuva mu mutima ariko se ntabwo gutewe nuko yendo uvuze ibyo utagombaga kuvuga kubwo bushakashatsi bwawe ubushyize hanze yenda bitagombaga yenda bamwe batifuzaga yuko ibyo Habyarimana yavuze bimenyekana kandi cyane nk'abavuga bati yarapfuye ubwo atakiriho ibyo twamuvugaho byose nuko nguko byagenda abandi bakavuga bati ibyo yakoze ntibikwiye kumenyekana ntabwo uba ufite yuko bishobora kukuviramo ingaruka mbi kubera yuko wavuze ibintu wabwiwe n'umukuru w'igihugu
iyo nza kuvuga ibintu nabwiwe n'umukuru w'igihugu mu rwego rw'akazi nari nshinzwe byantera isoni kuko hari nabanciye ku itegeko ry'ibanga ry'akazi rigomba kutugenga kugeza tugiye mu nzu ikindi ntabwo bamfite bwo kuba natangaza ubushakashatsi bwanjye kuko n'ubundi nzandika igitabo muri icyo gitabo rero ibyo nabonye mu migendekere y'igihugu mu mibanire y'abanyarwanda baba abanyapolitike cyangwa se abatariho nzabishyira ahagaragara ntawe mbesheye uzumva namubeshyeye icyo gihe afite uburenganzira bwo kujya kubishyira imbere y'amategeko n'ubu nuwakumva iki kiganiro akumva ko hari aho kimubongamiye yazajya kubishyira mu mategeko nziburanira ibyo rero nibyo nakoze mu mwuga w'umunyamakuru nawe urabizi ibyo tubonye twe turabivuga
madame Terence Kabwera umutwe ndagushimiye cyane kubw'aka kanya wahaye ijwi rya Amerika
nanjye ndagushimiye cyane kuba wangize umutumirwa wawe muri uyu mugoroba urakoze
ubuhamya Kabwera mutwe Esperance yahawe na Perezida Juvenal Habyarimana ku yitwa ry'abanyapolitiki yo muri 73 nibwo umushoje ikiganiro twari twabateguriye kuri uyu mugoroba hamwe na Etienne Kabekezi wagihagarariye mbashimire mwese kuba mukurikira Ijwi rya Amerika buri munsi kandi muri benshi nari kumwe na Venezuela nshimiye Imana.